Elia, mama sisi sauti yasi.
Yananti anajo, me anopa, anajo, kosi anopa ya chido anajo. Me anopa, anajo, kosi anopa.
Mama, diena menka, papa, diena menka. Mama, diena menka. Papa, kweche kakara mame, kweche rinafi, mame wanaina.
Uwa wanaina mame.
Mami wanaina, tise Sicilia mafu wanaina. Yenu nyose wabi talki bifaina. Heye shee kinti dada no designer. Yeah pretty I got the talks with me. Yeah, drop song make the ball for me. Did the ball for me. Come Australia, the girls they fall for me. Yeah, Tula could the west be okay. Take away your pain is okay. Under beach rhythms you okay. IGP self will come we okay. Mami wanaina.
Uwa wanaina mami.
Mami wanaina.
Uwa wanaina.
This is Sicilia Mafo Wanaina.
Uma Wanaina, Mami.
Mami Wanaina.
Uma Wanaina, Mami.
Mami Wanaina.
Uma Wanaina.
Mami Wanaina. This is Sicilia Mafo Wanaina.
Uma Wanaina, Mami.
Yeah, yeah. Chop your money, Moku, chop it in. Holy Jesus, day. Yeah. If your money no go rich to stay, Kana, it's a shame. Yeah. You know, say when we do that thing, boy, we don't complain. Yeah. No complaining.
Yananti, yeah, Anato. Me anopa, anajo, kosi anopa ya chile anajo. Me anopa, anajo, kosi anopa ya nanti anajo. Me anopa, anajo, kosi anopa ya chile anajo. Me anopa, anajo, kosi anopa.
Mami wanaina,
uwa wanaina mami.
Mami wanaina,
uwa wanaina.
Mami wanaina, tise Sicilia mafo wanaina.
Uwa wanaina mami.
Mami wanaina,
uwa wanaina mami.
Mami wanaina,
uwa wanaina.
Wanaina, this is Sicilia Mafo Wanaina.
Uwa wanaina mami. Uwa wanaina, uwa wanaina, uwa wanaina mami. Uwa wanaina, uwa wanaina, uwa wanaina. Uwa wanaina, uwa wanaina, uwa wanaina mami. Uwa wanaina, uwa wanaina, uwa wanaina.
Download exclusively ZackNation.net.